ye omukwano tembera
Stargate Project
zosunango baso netongoli omukazanyo kange wankobe nyanda naiga omutima gwange gwagutankula okwewuba ebirowoozo bambi wabitwala tobonunga okubulungi bwoliko uze bebi bunde kantawa sembere notonjiwa labo bambi tonkube ngwala abalalanga yadde besunga nze nakwesoka labu yola bebi twesana fe twetuka omukwano sembera okutolwayo yangobwa owo mukwano sembera nze tolwayo yanguwa yegwe best friend wang baby kwansingira byona kwabirina omukwano gwanze ndigukolamu ekibira mukyo ndikugwomoliza omutima bayuza nyiganyiga bendi kontunga okola bye balemwa empiso yegwali nenvumola bambuzala kumacya obulungi kweyabwesoka tabu bwetyo kweyava kyabasajja bambi bokisa abalalanga yadde besunga nze nakwesoka labu yola bembi twesana fe twetuka omukwano sembera okutolwayo yangobwa owo mukwano sembera nze tolwayo yanguwa lafu bambi tonkobe nkwala onkwetaga abalalanga yadde beswanta nze nakwesoka omutima gwange gwagutankula okwewuba ebirowoozo bambi wabitwala tobonunga okubulungi bwoliko bebi bunde kantawa sembere notonjiwa labu bambi tonkube ngwala abalalanga yadde besunga nze nakwesoka labu yola bebi twesana fe twetuka omukwano sembera okutolwayo yangobwa owo mukwano sembera